ebirenzikirenze ebirala tetubimanye biridirira mu bulamu nga tumaze okuva mu nsi wabula kyensiba nti ne bwe tuli batuzaaye era emizimu giri yakalana abalala bye balayira bya mu bulamu bwokka oluva emagombe ekiragaano ne mukiyuza mwalayira mpaka mu kufa watoba omuganja ki zebyo bebi sibiyinse okukala nononoli akagatto kange bambi yeggwa kafitingamu guno ogwaffe ogwaffe njagala ogwaffe gw'ogutite batuyita n'amannya mangi mu nsi nga busobulogo hani twagala n'ebbanga lyonna tube bamukago budde bwonna ewe bali kukweka mayiro kenta nti kuwondera omwagalwa ddali atisonga wasonga njagala osonge woyagala bebi wasonga winkuwa olave ndigitira munja naye nange wensonga njagala nsonge wenjagala bebi wensonga wentwala omukweyagalira kyanya luno lubadde lutalo kulwana nabo abaliwo okulemesa batuyuyayuyisa ne balemwa kuba bibadde mu mukama ombulwanyi omuvuyo ne gubaawo nga bwe gugenja akadaalya n'amukuba oba nedda omuyaga ne gukunta nga buli kaddeye naye mukama okakkanya omuyaga kati muliwo basekanga essaawa nanti yeno mukolenga ba witinesi ate muteekwa kukkiriza kyayabisa tamwetawanya kati wamma mwami wange balaga ekyoli leero baligisiza omubiri balabe batisonga wosonga jagala osonge woyagala bebi wosonga winkuwa olave ndigitira munda naye nange wensonga jagala nsonge wenjagala bebi wensonga wentwala omukweyagalira kyana ndowoozesa bingi ebitali bwawo zesimanyo bwoba obujja waliwo lwesaba mukama nyampe mu nsi tusigale babiri nze nawe naye ate ne ndowooza nti yadde mbakonye sitresi yeragira kwani nti nze nnina omwami abasinga bonna tenava nakumatutunke ne bambuuse bibande mama nantimbubira ssubu wange kakati nsolobeza kati songa 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 guno gwanga omubiri nagukwasa kati songa 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 guno gwanga omubiri nagukwasa kati songa wosonga jagala osonge woyagala bebi wosonga winkuwa olave ndigitira munda naye nange wensonga njagala nsonge wenjagala bebi wensonga wentwala omukweyagalira kyana kati songa 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 guno gwanga omubiri nagukwasa